inaan hal kalmo inaan idin sheego qorshuhu markii hore wuxuu ahaa shirka CIC ama golaha iskaashiga dawlad goboleedyadu inuu bilowdo maanta qorshuhu wuxuu ahaa in wufuuddu dhammaantood ay shalay yimaadaan laakiin arrimo ama cillado maxaan ku dhahdaa jiray oo madaxda qaarkood ay u suuroobi weyday inay shalay yimaadaan ayaa waxay ugu dhaceen maanta inay yimaadaan marka waxaanu isla garanay in maanta madaxdu ay wadatashi samayso kabacdina shirkiisi official ah barito haddii alla nafta noo daayo 10 inuu si official ah u furmo marka miidiyaha iyo maxaan kula saaxiibada waxaan u sheegayaa wax walba sidii loogu talagalay inay u socdaan shirkuna uu bari furmi doono wufuudina hadda ay soo wada dhameystirantay madaxweynayaashii dhamaantood ay hadda ku sugan yihiin maxaan kula hadaa Kismaayo ay laaya galabta ilaaya caawa ay wada tashi ka yeelan doonaan arinta shirka barito kabacdina shirku 10 haddii alla yidhaahdo inoo furmi doono waa mahadsantiin salaam alaykum